Nkwasɛm berɛ ni onua ɛberɛ aso sɛ wobɛtie nkwasɛm. Ɔmmɔdea sɛ afuro bi bi ɔbɛn wɔ no wase wɔ sɛ nkwasɛm ɛberɛ du. Frɛ wo nua, frɛ wo kafoɔ, ɛfrɛ wo ba, ɛfrɛ wo namfoɔ, se wɔ sɛ nkwasɛm ɛberɛ na ɛdu yi. Ɛwosomfoɔ Akwa Hayford ɛna mede asɛm berɛ wo ɛfiri Lifeway Media Ministry a ɛtiri wɔ United States of America ɛna me nso mewɔ Ghana Asante Mountain mu district a ɛyɛ Kwabere Kenya ase. Meda wo ase sɛ woayɛ krado sɛ wobɛtie. Yɛmmɔ mpaeɛ ɔdomfoɔ, ɔbɛmufoɔ, wo mmada wo ase sɛ wode ɛnnɛ akyɛ yɛn. Awurade, ɛsɛ wo sɛ woama yɛhunu ndɛ yɛhu da foforɔ yi te se na wotwe foforɔ, bosom foforɔ na afe foforɔ. Ɛgyae yɛakwa nyinaa hyɛ wo nsa. Ɛberɛ a yɛbɛsua w'asɛm yi, ɛfa yɛ adwene ne yɛakoma nyinaa dɔ nom sɛ w'asombrɛ no ase. Yɛhu adi kyerɛ yɛn wɔ w'asɛm mu na kasa wo ma ho. Awurade, sɛ wopie a ɛmu biara nyɛ ɔyera ba. Awurade, deɛ ɔni wɔ no nso no woama no ahu yie na deɛ ɔni wɔ nso woayi wo ho adi ahyɛ no wɔ w'asɛm mu. Ɛda wo ase Awurade Yesu din mu na mebɔ mpaeɛ. Amen. Onua, ɛnnɛ asɛm a me ne wobɛkyɛ yi, mato ne din sɛ puto kasam no, stand strong in the Lord. Stand strong in the Lord. Sɛ wobɛgyina pinten anaasɛ wobɛgyina w'ahoɔden mu Awurade mu. Ɛsɛ ɛka sɛ stand strong a na ɛsɛ sɔre gyina w'ahoɔden mu paa ɛna pinten no nso ayɛ sɛ firm. Maame ne wohwɛ stand strong in the Lord. Ɛwɔ Efesofoɔ nhoma no ɛti nsia yɛ mu du kɔsi dumienu. Ephesians chapter 6 reading from verse 10 to 12. I say, finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and the blood, but against rulers, against authorities, against the powers of the dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Amen. Amen. Ɛbɛsan so ahwɛ no wɔ yɛn ara yɛkasaa mu a ɔka fa sɛ yɛbɛsɔre agyina ɛwɔ ahoɔden mu ankasa ɛwɔ Awurade ɛmu. Ɔdɔfoɔ, adɛn nti na ɔrekasaa? Ɛsan sɛ saa sɔre gyina pinten ananso ɛwɔ ahoɔden mu no, ɔsɛ nsɔre gyina ɔwɔ w'ahoɔden mu. Ɔsɛ stand strong in the Lord. Bɛtumi agyina pinten a anaa wobɛtumi agyina sɛ obi a ne ho ɔden a ɔyɛ ahoɔdenfoɔ a ɛndeɛ ne sɛ otwa sɛ ogyina saa pinten no anaaso ahoɔden mu no ɛwɔ Awurade mu. Nti wohwɛ Efesofoɔ nhoma no sɛdeɛ mede nkaka wɔ puto kasaa mu ɛti nsia yɛ mu du kɔsi dumienu no a ɔsɛ deɛ di akyire no, woma mo ho nyɛ den ɛwɔ Awurade ne n'ahoɔden tumi mu. Monhyɛ Nyankopɔn akodie nyinaa na moatumi agyina ne ɔbonsam ne ndɛɛdɛɛ no di asie. Ɛfiri sɛ ɛnyɛ yɛne mmogya ne honam na ɛnya, na mmom yɛne mpanimie ne tumidie ne ewiase mu som mu ɛtumfoɔ ne ahomɔne a ɛwɔ soro hɔ nom. Amen. Onua a wotie me, saa asɛm yi yɛka da biara, but ɛdu baabi a na yɛwerɛ action ɛwɔ saa asɛm wɔ ɛhu no, nhyɛ daa nhwɛ anima bi yie. Nea twerɛsɛ no bɛ sɛ ɔka kyerɛ wo no sɛ, ɛdi akyire, moma mo ho nyɛ den wɔ Awurade mu. Ahoɔden na ɔka ho asɛm no, ɛsɛ atwa sɛ yɛn ho yɛ den Awurade mu. Ɛne sɛ yɛn ho yɛ den yɛyɛ ahoɔden sɛ yɛkɔyɛ macho anaa yɛkɔ pagya nnadeɛ anaa yɛkɔyɛ ahoɔdensɛm biara. But sɛ wobɛtumi agyina pinti wɔ Awurade mu a, ɛgyina nnwuma bebree so. Nnwuma bebree so na bɛtumi ama wɔgyina pinti Awurade mu.
adin ti na okasa se wankasa obi jina wo wa ho di mu a me nua ba hwiase sa se uka osha ken kasem na on se se ye di onyankopon ana ye fene se betu ye ho so na ye fene se ye ma onyankopon edi abrabo so ya kwanyi nemu na ye jina urade mu se papa o se boni o se edin o emro twase yetumi jina ahoden mu urade mu ye ya ahoden ye ya ahoden dia masa enipa basa bedu hwamo basa wode wo ho etu onyankopon so na we jina pintu urade mu a e betumi edin kunim e wo asetna ye wo mu no ohwa Paul Ephesians fuma humani nyina ofrasie ekasafa no mo bebre ho kwagye ho nanso ohwe chapter 5 verse 6 na oka bibi fa aware ho ebusua ejuma ewo chapter 5 ba chapter 6 we de okasafa oko a eda e kristofo yenim antwa se yeku debia meka se onipa etamfo ana emiensam paku de yehu se eobonsam so na baku nso ewiase na baku nso eyeyen ankasa ya yehu atamfo di poison se ocheche sa nyuma wenyina munu to oma yehunu se menu menu tiasie na mboje die fusani na tachamada bojwe mudie kisosumunu enye playground ne mumna ye battleground se ubeku weni mwo kisosuma chose ujina pintin obidi abonyum jwa pintin we uradi mu so wahun na tumi twese mo se tro wasem no makoma mu na mamiri emfi na mo fa umoja no tro wasem no makoma mu ti ne nyame asem ima no tro o wakoma mu na mamiri emfi esan se ne ne hunam ne mboja na enye wo onua ene sumutu sumetu fo pa na di esi ene ti no se wan hu won wa yo tamfo anaso otamfo na debia boyan fumso when you say if you don't know who your real enemies you will fight the wrong people with the wrong weapons so won hu say o christian wa baye no o obi ana na ninnye ho so baba ye christian ni mom debia ro betwe wa ba the side eh yes satan e di wan hwe ni ya obetimi di no bi afa ne pebi so ama wono mo nya but se wa mo ni anda ho no mo hun sampa okuna ye o begina mu no enye onipa ko ne mo mu no ifa se ye ma ye hu eye din urade mu no na ho din tumi mu bebebre ekumbi wo ha ye ha ode ko an e ma ye di nkugo e di wan we na wo ko aso ye na o se ara di medi wechi ana ma ye kristo ni ache ana bi ade we ba etwa fa me so da bi eno na me kan ye no if you don't know who your real enemy is you will fight the wrong people with the wrong weapons se penika se bi se se hu kunkun a erade onkun emma but me o se mi nu bie weni ewo efiso fo homa etinsien se ma paul de koma efiso se akuna da ho no enye ize sa o sa efiso ku na nkasa de the goddess of diana ewo ho che se enoma ekoso tutwasem twamansem nyoma basabasa onji anji kristo ndi noma bebre ewu disem na de wo sa efiso kro no mu ente nyo bebre na solitia efiso asafo no de po church a wari asem o church adwuma asem ɔkyɛ nya bebre ne no se fede de be du so ne se me mo hu se wo ko isosun enye playground mum eh Battleford entiminua utie mi modia se obetue gina pinti urade mu na firi ko no me be kire the source of our strength me no be yesa ichechie ni na mo hu sampa edu bebi agyan yan ya ho den na ese ade ye no man yinawo yan ya ho den toko bi ho awu kwan toko hunu se wo jani ni na me urade. Because God rules in the affairs of men. Onyankopon ene edi onipa asem nyina so. Na se wugyina wo urade mu a na mare no ade bi wo ho eba etwa se wugyae ma nyankopon. Bible so wan kai be ka se usuo nipa no. Jama no anko. Ahum. Na opere bi ka chem se the only way to answer a fool is to keep quiet. Sebi se okwasie bi asori na oyedede edidi watem kansama hunhia ode oku bi odo person na oku diabetes de di nsunkunim ne se anad bebuan se obeka wanu atum se oka wanu tum ne wan kan hwe ne wenya hwe won ho a bonzo obejan oku na oku no de me kanfu rari eskriso ma se ampa efri na ekɔ no emako no nyɛ wawo ko emom no die edikan se o se be strong finally die die chire no opon die ye ye nyina nya me so asu nyina no ifa se ye emom se yama ye ho ye din urade na ho din tumi mu enti ye bɛkyɛ okwan a ana no bɛ susu kwa ye fa so a bɛti me gyina urade na ho din ne ne tumi mu na me nhyɛ bɛbo aye onu a wutie mi yɛwɔ nnwuma ɛnan yɛwɔ sɛ nnipa nyinaa hu bible sɛ nnipa nyinaa yɛ bɔne ɛnokora sɛm ɛna no ada bɔne ɔkɔ yɛ nti aka nnipa nyinaa na bɔne nso n'akatua wɔ hɔ bɔne akatua no owuo nti ɛma owuo abɛda nnipa so na ma onyankopɔn ba bɛdom yɛn bible sɛ berɛ a yɛda so yɛ nobɔyɛfo no onyankopɔn yɛ ne dɔ a ɔdɔ yɛ kyerɛ no ma kristo bɛwu gye yɛn ɛno nti no obi biara a ɔde na no bɛpɛ mu na wagye ne fon so atom sɛ ampa meyɛ ɔde bɔnɛne ɛnokora meyɛ adam nana ɛti kristo fa mfon so kyɛ me na fa sɛ mekra a magye nkwa no bible so de wobɔ yesu din biara wobɛgye ne nkwa nti mekafo saa asɛm ma sɛ bɔ yesu kristo din na nkwagye bɛyɛ wode nyame hyira wo nyame nka ho sɛ wotie nkwa asɛm asɛm fi Lifeword media ministry hɔ ana ɛba wo nkyɛn ɛmsomfo akwaefo dame ne wokyɛ asɛm the telephone number is 0244-869499. 0244-869499. I bet for video so I swear I saw Betty me Facebook. Betty me home. Betty me testimony. Message and I be beer. So maybe I will be beer. Betty me a boy. I send me for Lifeway Media Ministry. And I'm sure I'll say, bye bye.